sitting on top of the world. F.
Doomba, 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 doomba,
sitting on top of the world, rolling along, rolling along.
Bum ba da ba dum 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 ba 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 on top of the world, song, just singing a song. I'm sitting on top of the world.